Bwo ku munsi w'Imana urangiye abatabawe batangaje ko bafatiye imbizi imwe mu mazi bahaye igiterane imbere yabo ishyirahamwe Openhand Uno ryatabaye abimukira 59 baturuka mu bihugu bya
Banye tujye muri Cameroon tujye gaturika irashinja inyeshyamba z'abashaka kwitandukanya n'igihugu gushimuta abapadiri batatu mu w'icyumwe n'abandi bakirisitu babiri bajyanye
Thank you.
imana ni kumwe ku murongo wa telefone londe ku bwongereza ndetse wongeye kwirata cyane umutwe utatabiste umutwe twabonaga ahongaho abantu bari ku mihanda nibwe bisa nkaho umutwe wa londe bahagaze Gracias.